shamba nimetembea nikihangaika hadi leo jama siki sijapata anasa nazo zanizubaisha kosa jembe kipato sina haki ya Mungu wakatini sasa oh wakatini sasa Ready to